ZambianHotMusic.com.
Yeah,
it's K twice on the beat.
Mr. Okwadoka, Manando
Vera. Mr. Ten Man.
Kubadwa Tatu. Mbanja Moleando. Amasula Anto.
Amasula Anto.
Libe Chumando. Ine Sindiwala. Kwanga Nina Badwa.
Kwanga Nina Badwa.
Sindi Pemba Kwa Banja.
Pemba Kwa Banja.
Kacha Ni Kubaza. Ulendo Wanjo.
Never beg it to anybody. True. Kachani kupepe kachenjati. Yeah. Bana mayo ni ba mayo vandi. Respect kubine yani. Yotu mungulu kumasakali. Kwela kona story in nango newe padi. Ni mawano na kupele kesa kore mani chindike. Ninga kupeko ya safari. Hey. Kulipanga kupase zali kupanda kukutuma. Ni mwoli bali mwono shabuka. Don't be lazy, chase your dream. Sivafa nika nukuhusa. Ninapadwa kuna sala chee kufa. Chandifika, chandifuna ni kupula. Ulende wanjo kwa success ni zaluma. Kafuna ni kamiangu teka kungu. Kuplesi kwe ukamba na murunga. These days, palipe chukuluru. Wamazi we uyo ndiye kuruka. Never going back, never get scared. Until unika wine fulu have Renard.
Kupadwa atatu. Mbanja mwole anda. Mama sula anda.
Mama sula anda.
Lipe chuma anda. Ine sindi wala.
I'm going to go back. Nilipe chiveleshi na my cousins. Vea undie basa kila mish to broke my success. Joka sima inda na mai wake. For real, vea waliseparit na mai wake. Mulendo wa joka, lepo ya mwanza mutari. Limo popo futinti mwaupadi. Joka mchiri aim to buy success. Nine za nipi the big furu color face. Afuno nigwes, watika mutengo power yako. Umira niwona mupabro. Mwambiri vana chinja full with apa 5 September. Vama tawa na kukwira niva nature. Mario J niva ziwa vari murim. Kukamba ni less bata manga chena playlist.
Kupadwa atata. Mbanja mwole anda. Amasula
anda.
Lipe chuma anda. Ine sindi wala. Panga nina bata. Sandi pemba kwa banda. Kukacha ni kubaza. Ulendo wanjo.
Biggie money.
Thanks for downloading ZambianHotMusic.com.